Maatla a go tshola data ya gago botoka.
Dumela, ke nna Dr. Yebo. Fa e le gore phone ya gago e dirisa data go feta tsholofelo ya gago, e ka nna e le di-app tsa gago. Di-apps di ntshwafatsa ka gale, wena o sa itse. Phone ya gago e ka tswa e dirisa data. Kgakololo ya me ke gore o tlhokomele di-setting tsa app ya gago, go tsitsinya gore app ya gago o batla gore e ntshwafatse jang le gore leng. Mo difounung tse dintsi ikele fela go Play Store, tobetsa go menu, o tlhophe settings, mme o batle automatic updates, ebe o itlhophela di-settings tso di batlang. Tsena go vodacom.co.za/data go bona di-settings tsa difounu tse di farologaneng kgotsa tshedimosetso e ntsinyana. Go fitlha nako e tlang, salang sentle!
O na le maatla a go tshola data ya gago botoka ka data network e kwa pele mo Aforika Borwa. Vodacom, power to you. Go na le dipeelo.